Once you am done, do not struggle hard, do not hustle hard, and you never gone down. Once you am done, sometimes no cheat at home, not to not to the home, and you never lose all.
Yeah,
fight the dawn.
Sipo copy, really niki posti. Nafuta koti kisha na jikoki Nazisake zocha paa kama ghosti Mbish nimekita nanga Nimezisaka nazichanga maisha parapanda Atoki sana takudanda Kaka manda funga mkanda pesa gwanda Najituma ata mama lisha sema Nyona moyo kishuja Na nakaza hata mtoto lianzaga kwa kutambaa Rapa natawala kama paka wamelala Na wapa vesi joto Inaleta homa hapa romo tako roma Sijatokea boma Oma misari utapona Na wapa hela enye machizi Bado sijarilizi na force kingi Na kaza lipo kaza digi Kuwa milionea ufukara na umaskini Yesho lila nyemelea Jitume kama mskumu watongo na biti ya kisogelea Kuwa na sifa ya chapa Tanga wachaga tumesambaa Hakuna kuza sura
Mwashe ya mta Struggle hard, do not hustle hard, and you never gone down. My shame, I'm done. Sometimes the cheaty home, not to not to see home, and you never lose all. My shame, I'm done. Do not struggle hard, do not hustle hard, and you never gone down. My shame, I'm done. Oh my lord, do not find your gun, you give me shame.
Mifunzo tungo chafu, kaza buti kawelewi. Jamii na rafiki usijenge chuki kacha acha dhiki amini bahati zali kama kiki wachukie marafiki mamluki ah sina tofauti nikiposti wanazuga mini poti na wasukuma kama sukuma na eskuma mwanza nikikaza wanakaza na ni anya kwenye kipaza ule lala kurupuka kwa wa kwanza natanda kwenye kuta kabubui nasaka mabedui linda pesa kama chuki zuba inasepa kama dui tafta chafu nikilenga sizikosi sina mkosi fasta fasta Kwenye pochi, nazuga ni mechili kwenye kochi New generation, machu mbele kama tai Pesa ni watoe ni shy, ya kane bless No matter this guess, nazigeuza hizo vest Kuwa necklace, nye majo bless, no kiss
Tuna hustle high, and we never gone down Mashe ya mta, sometimes we cheat at home No to not to see home, and we never lose all Mashe ya mta, tuna struggle hard Tuna hustle hard, and we never gone down Mashe ya mta
Watibu homa akili vilaza Sina sifa kama ladha Nite bapa nazichapa Kipenda nite rapa nazinyaka zo sadaka Nimechill na kula bata Life is poison natema mate kama nyoka Piga stata kita Kazi na jembe alivunji jikua Kijana huna sifa ya chapa Sharon ndo nembo ya kita Chisuka kumekucha Bandisha mlege hata kama unauza bucha Ado ado ile kichizi kima vumba utosizi Wendo mchizi hata kama ujasizi Jina lako koma cheese wako home Tafuta chakwako Kesha kama popo tumbo joto geto na kumbuka msoto Miki boko na wachapa mabisho Ile mpoko sina mkoko stanza joto Token ruki kama mpoto Na kopita nroto
Maisha ya mta Tuna struggle hard Tuna hustle hard And we never gone down Maisha ya mta Sometimes we cheat at home No to not to see home And we never lose all Maisha ya mta Tuna struggle hard Tuna hustle hard Sometimes we cheat at home, not to see home.